studio Tamani, keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Mamadou Ouattara tuɓɓuki jande ga fandu hala Mamadou Sama Seku jam wali sakrab heediɓe. E wi lamu koɓe leydi ndi milliard uji noga e nayyi sefa hani tewtanede millioji jeegom yimɓe leydi ndi yulbuɓe keñan ɗum humpitali kawrtal sappo e jetto ɓalla fedde humanide kabaru ngure. To mondoro tonno le lamu Douanza Dion en kaɓorɗe ɓad mbaɗɗiɓe motoji mbenna nappili nokku o gila yontere ƴaɓɓinede. Jonte kewɗe hannde ko yimɓele hewɓe jeyaɓe bani bangu leydi Niger eggi wurdu mbiyen warde menaka saabi rafindenago le nokku keri tati ɗi ɗin woni seme kabaruji amen hannde beten talatari nogay ɗiɗi février tano 2022. Bisimilla sakiraɓe. Ko ɓaɗi millioji mbiyen milliard uji noga ina sefa laamu o ittata hikka banggal darnade yimɓele yulbuɓe keñan ɗum humpita Bamako ɗo wattu kawtal sappo e jettoɓal gollira leydi ndi humminide ñamduji. E wi ho radio gouvernement o laamu o fiyana dabareji hertaɗi faaba lummoji ñamri banggal uñaji temeɗe ɗiɗi tonngaji mbiyen maaro ɗi uppam ɓuytata sanne coggu muɗum. Mamman Baba Kunta wonko heɓane kesan forsago Oumar Waygol sita sidiɓe.
Kanko laamiɗo Ferdinand Ibnodirta commissaire à la sécurité alimentaire o wi ko ɓuuri million goto ɓinguel adama kañum haaja balligo wattu joni ko nayri banggal ñamduji. Ridouane Agu Mohamed Ali wi laamu o waran yaltini dow hen immadaraji ko yaata tonuji millioji capanɗe jeegom e nayyi ñamri ɓe garta sakude hakkude yimɓele ɓe.
Sikke fof wala hen kabaru warta ɗo waɗa on ana dogoɗo yeɗugo ñamriji meere ko yaata e yimɓe million goto yimɓe ujunaji temdere e ujunaji deeɓe e goho le leydi nin. Immadaraji goɗɗi kasine ana hani waɗede ko natto saabe faɓaɗe ɓe yimɓe yalla pati torra laafi ñamri hewteɓe hitande warande.
Nokkulɗo ɗiɗo tiɗalaji ɓuuri fu matede ɗi saha leydi ndi kañe e le wuddu leydi ndi. Kanko gouverneur région tawde ni o wi laamu ana hani fiide dow hen dabareji fa sakko ko watta sababu wayde ñamde fa haare le ɗeɗo nokkule.
E région tawde ni ka e région aji leydi malni fe gotel nanna sabuden o région kesono laamu ana hani wadde immadaraji mawɗi fewtude e faabade e région tawde ni sabuden yimɓe meɗen ko heewi dogo yehino murtan ka e Algérie ɓe fo wirfitigue war on nokku so nene immaki faabide ɓe yimɓe yalla ɓen heɓaɓe jooɗo ɗo natton torra mawɗo le région.
Oɗo ministre ɗo kabaru ñame fa haare le nokku o o wi yimɓele ko yaata millioji nayyi an mbawi ɓeydade ley ko warta ko haajaɓe faabede ko nayri banggal ñamduji. Ɓeɗo yimɓele ana kasindini faaba muyaji du ko nayri banggal demal.
Sakiraɓe totto hakkillaji moɗo du kabaru men bangga bembe amen facebook ede twitter. Joen kaɓorɗe fandine to mondoro toon nokku gonɗo le cercle Douanza wi yimɓe gonɓe toon ɓe gilla ñande alan joen kaɓorɗe mbaɗɗiɓe motoji na mbenna hippi dow nokku o mbe won banggal guidali e hulɓinali ndenno jamaro nden dardi lamkoɓe faaba wonko fati yatra heɓen keɗen fostango Oumar Waygol e Alisise.
Sa ƴeewi ley yeeso makko ngo a tawan jaati o mettaɗo noon gikke lobbo furdu o heddiraki. Oɗo sugo jokkole noddirteɗo Oumar Ongoye Ba iwowo monde oro o wi jiyadin koɓɓe anni pili nokkule maɓɓe ɗe fur ana gonde wadde gidali dow.
Ils ont sollicité
ɓe mbi min gaɗa jooɗa haala hakkunde amen yalla dañen komin kawrude muɗum. Ɓe mbi kina min mbajibina armé leydi ndi egga gendi ga yimɓelle gendi ka holliti wiide kañum en wawa wadde ɗum saabi armé o e golle laamu leydi ndi woni ɓe mbawa ribudeɓe. Ɓe mbihi so wayri noon ɗum wurdi min jaɓanta ko ɓe mbi ko min landino fewde e hippagol ngol kaddi wala e muɗum ɗum ni wondi landinede eɓe jiya hunde fuu ko natta e ko yaltata le gendi fay cofal.
To monde oroto hakkillaji jamare nde jotta kifi non kanko noddirte Soumaylou Morba goto jaaɗo le jeunesse monde oro hollitiri wiide o wiyaɓe kuli dow fati yimɓele hewɓe cuute le oɗo nokku.
Kulol tan woni e yimɓele jooɗiɓe mondoro ñande fuu eɓe landodira ñande fuu so tawi terroriste en ɓe waran hippade ɓen. Mi abba an suuta am e lewru septembre hitande 2019 miragel an ɓeydade kaw an kañe denɗe an joyon yimɓe woni ɓeɓe cuuti nde galle amen o faale ñalawma hannde o wala fuu komi andani.
Miccitiɗe wiide monde oro ana e nokkule ɗo jiyadinkoɓɓe gondi e uddude ile hitande 2019.
Golleji arandeji mbiyen manda jeegoɓo conseil économique social et culturel timmi ñande artinerde to kulwa toon e ley jonte ɗiɗi yimɓele ɓe mbiyen mbijiki dow mbiyen ƴewtagoji kabaru ndenagu kambar politique ku e kañadu gollirɗo nuule gorduɗe laamu o ndenno ko heewi hawrura mbiyen yaltinama hollitinde gouvernement o. Oumar Waygol ko heɓenne keɗen fo sanko kanko sita siɗi ɓe.
Anniyaji kewɗi ɓama toon yogay ɗiɗo anniyaji noon hoolare hani wartira hakkunde armé o kañe yimɓele ɓe fa yettoyono sériyaji wotteji ɗi kan ƴewtirede le leydi meɗen ndi. Abdoulaye Séga Diabaté le fedde nebnodirta conseil économique social et culturel le leydi meden de woni e mudun
yewtugal talgal humninga wotina joran wadadi kay wattude koyde yimbe gollobe ni likkuje hebtnobe kabaruji le hokkutugon jaabi wotina di wadadi do laabi laabudi yewtunde talgi min terembe kay e kabaru deejere le leydi wadde imadraji yalla kole an hebe hakko bibbe leydi kay e min terembe commune fu heban commissaire mudun nattodo sabe reenta nokkuide
kanko lamido de do fedde mo no dirti yakuba katle o yuso dido dati nangama irun waylatal sababu so tidalaji gondi leedi malindi hebene jokala
torraji dime wonle mudun li o wakata lafe deejer ana mawni sanne imadraji kunta leedi hore haladi so di batama naton sabe wadde jam e deejere nyalade warande li leedi meden
gonnoble o do botuben dardi lamido de do fedde tinno wada do hen imadraji ko nayri bangal lamu kobbe yalla dido dati an keba tabede
rafndena wuri kirul mali e niger larki sababu yimbe niger hewbe ben commune bani bangu garti leedi mali gila hitane 2018 ben kuroji kewdi ngalure na le ngalure benaka ndena nokudo barkane takuba hani iwde ben e likwarto hono do holti kambe lamkobe leedi france e kanye gollidibe mabbe europe ndena hono kabar mudu wurdi bangal yimbe le ngombe tumbe kambe jabe leedi niger kanko keda men ben to menaka to mohammed ak isef tan wonke bani keda festango marbe golu alcisi
honno nyongitibe malin kobbe gonde jewtirade dum nyongitibe wombe leedi Niger ndi do an gondi e hettinade kabaruji ko wonte wadli adnarundu fufota anyaaji di lamu o bami nyaloma hande no ko nayri bangal faba mu yaaji du Muhammadu Halidu secrétaire général refusé en kedden ko mo sifido hen
c'est le gouvernement leedi malili won darido darne mudu radioji di fumi re nana be ngada noddango fewde malin kobe jottina hakkilaji me gouvernement leedi ana wondi wadde ko wayi fu yalla jan e deeran ha warto leedi
stable ko wi'a barkan kany takuba yoppan nokko nyongitibe leedi Niger gombe to menaka to biidum wembay dum en ka dum e teede fu be ngana weltibe sanne ko wi'a fa ben tiakire le bangeji goddidi kedde mo faande kako Mamadou Halidou o
nu
mine yimbe igube iude leede mu en so wari jodaade leedi malini mi malin kobe minen du sabli leedi malimi ngoni mi ngana bembaabe sabbi gouvernement leedi malide hore bami aadi bido waro wada ko wayi fu yalla mu huncana hore deena leedi malide mangal mudum fu
kanko lamido o do nokko o wi'an buri hitaane nyalawmo hande wala fu balli ko be kebi mabana le dande yogabe do ane e buguji ko ACR fabiribe dun ko Mohammed ak Issa Faytan hebini si jottamani menaka
e ben saraji transition yewta didi ben jabanama wonande goto fufu docteur Youssouf Z Koulibaly neddo CNT holti wiide ngol do yewta ngol saraji transition ben latigi honno do yelira e le batu modo yewta gol kabaro leedindi e wi makko ben dun latto sababu hadde tilalaji kedu bangal saria fadde ben tiagal noga jeddi fevrier kedanna ko hani Moussa Malick to do first tango site sidibe
la charte était arrivée à un niveau il fallait
charte yotti nuko goddo non dun wajin bini welda ko sedan wadde le mudum ko dokta do ittugol daroga vice president le yamrore fede senti kay gouvernement di golleji wonk me tawa wadde non di seriaji holitadi bamirama sobe dun won go mu di jati le yimbe temdre en noga go fede senti yimbe temdre noga fu kongol me natin godun le di golleji me wonde wadde tegal mudum talgun pe e hore mudum wi itaka son fami judne lam hakkoni radio lamde kewdi ana wonde wadade do mudu fa handen kany e kala kawral hakne lam malion kay pelle keddan do yamirore di pelle ni holliti le batuji antiterre assise nationale de la refondation wadadi lam hakne raja ana waje de lebi jegon fayata de dubi joy kube holliti
ont été recommandés
Sidio Tamani de Faba Mouya gouvernement leedi Suède Danemark Suisse et République Tchèque et Union européenne
bangal kabaruji le kreduji mbiyanna to kucala tonno hultama wiide ko bori tamadi do yibbe ben yewtama bangal nyaaw jabbet cakita yonterande e wi landini be fonda mudun yu sakkade e habbude mbiyen o do nyaaw o yen ben yewtabe be ben yewtama ngul latiki sababu nyaawbe hewbe ben jite nelda dun no cuudi docteur Sisref kucala landini dun do faba ONG sante jabbet to almusaratuna lamu ben gawo gubal docteur et vétérinaire en joinama yontere ben yontrende bangal projet santé ONG adessal adessal le cercle o ben fanda ngal do ben gubal e ju ngar haybude kabaru cellal yimbe e dabaji hunde latinde welionki jamarande antim nan kabaru di to kajolu tondo holta wiide gellel kambo hol ben landini festival kambo lulirgal zalie dum fuddi ben tekte yonter de fanda mudum yo yalla nukku on beede e finata waji sadli o gal latiki sababu kebal ndiyam cini dam e zarnie rewbe mu chatu woni e mudum lamisa bamba luliro kajulu nabi landini kawtal galle do inde walde yerado sagrab en timita kambo yam en mbiton taba sar fumtare do bembal amen 3w.tamani.org madno don jamu 3720 do sede yotere mon magazine yotere en magali ñal faabi duti yallaaji ben faadi do leedi ndi non bangal jukkuuji di ba kanko nilaa amen arkiature darno ko de dibuli lekkiru ben le lamu kay kirul hakune mali e senegal denno ko heban en kedo kedan fa tango mi e mbiyan alissisi yo en ñalle jam odo duko yo gaddi buli nokku gondo lekkirul hakune mali e senegal temede kewde kamyoji dari do en ane majji de nyamduuji tewtodi hebre lawul ni dum wurri gila ko keri di uddama e wi kanko gawsu jara gollowo limeri diboli
ni do camion aji fewde golle ko duan o watta ko wajibe maji kinadi daro sabi to di darne wala di keddo to do ni fano be tili wadde golle mabbe
transporter hebe an do en ko buri lewru e puddi jati ha budi
won yimbe ngombe do ko buri lewru hande so a heddi ke darade do a wala kalsa wala ko nyama do cittala nawdo ni
jukmoji sidaw di yamri tan nyamduuji jabbine denno kambe jon en kamewji di jewti kawar mudun
o an ko med
dakar kar mi gonno de muyde alla mi kibi wartude hande mi heddike to o do wakati fu sabi mi de hasin dinino e kaki di charge mi e mobile angle ni boisson ngaji woni ko adam mi dure dakar warde malido so wana do mi hebi kuleji goddi din bawo mi waddude mi jabay waddude dum sabi wana ko dagi
bangi goddo datol gul le ngalure de yimbe dubuli be puddi matude nyande fuf torraji di do jukmoji di tugu nyamduji di tewi fay so hultan wi di do nyamduji di ngala e produji di embargo woni do mudum
600 sukoro kilo e
kilo sikoro nabbi faaja biti nyalo mo hande o kilo sikoro tendere buddebe sefa yeyirte djiboli do chakuru sikoro ana buri unay jeegon sefa nyalo mo hande o chakuru marodu unay tate temen nay sefa bidon neba unay nay temen jeegon kilo jaba tendere budnogay sefa di adamana hasin dine ko nyama sahaba ta ko nyama awawa wurdi be kaani jogonade hakkille al hali minen julabe no wurdi holtama wiide kulleji yimbe be hasin dine mudun hononi essence kay nyanduji di ka ambargo o wala do mudo dun ka e gonga sabi le credit nyande fu mi de jia idi nata idi jalta
dumuni amboy
won sidi be bide kamyo ga joga ji na jabbo ka yu e dubbe dar kalisi client e mabbe le leedi senegal
bo awi rebe
wana fi ko ni be jude amen yaari dakar don gonga o e tampina hobbe san buri fu yimbe le europe e bomako sa warti o do bange leedi malindi ti dala fu wala ga jende fu su koyde mada yaabi leedi senegal e kolliti tewide credit ko udda e jonnete unay tati sefa unne walda fi chugu passema
na mundi o dogo
kanon no tiagal po hakunde mali e senegal won kidira ngalure leedi senegal golli donde diboli denno jukmuji di e tawde fuf soro sotana heddi hakunde de do ngalluje didde dum do heba ma humtinde hore sabi lamukobe kidira e diboli e wi jamarande